Yande joye mintaji chapane tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumin yottinte mon. Sambe habaruji meden hande ni halando hawrine beedude andal kokkobe habaruji do nyawuji hunduko nyije e ko nandi titta. En kalandu ni fa hande do rafi lokotorojo beeno rewbe to enden ni der lokotorore to enden ni timnya ko minda sagou region Zender. Yewtere pindinol mere studio kalangu handen ni wadando hakke de lewbe ummotobe lede mu enno jahale de Touba kobe boodi. Fawarde nay lewru juwe tane dubu ujuna didi e laso didi hijjotobe leydi Niger ni ujunaji jo e kemenayo e laso e jeegon ka en goni jottobe to anden ni leydi Saudiya di enda. Hano nomin kebiri habaru enden ni do weccho Facebook ko hu. Himbe duni fa handen ujunere e keme jeddo e laso tato e jeegon ka en gonno joodi do andan ni der huber nyame denda ni no kidi yarede to andan ni leydi Saudiya fadde jaago dum mabude jipporde lanaji piroji jedda miccitina himbe duni fa handen ko hitane hikka denden ni himbe bibbe leydi Niger ujunaji jeddo e hemre e laso jina e sappo e naw ka en gonno bindube inde enga hijju hitane hikka gu enda. Subaka wayande ni dum fuddi hawrine beedude andal kokkobe habaruji do cellal hunduko nyije e nyawno magu en tonduni fa handen so rewle tugal wurtorde huber nyame de enden ni hawrine de enden wanano wadi nani ko docteur Douma Ramatu loktorojo nyije dekotodo duni fa handen he ardi do sigila duru didde nyawuji hunduko e ko nandi titta famtini do majjon ko salamatu kadri waddi firta dengal fulfulde.
Toutes les maladies qui
ñaw ko waawi nangude hunde fu ko tabandar hunu ko bi adama laato dengal ñiije dakkudi kamoni maana ñaw gudo no waddu faane nawal goka bi teka noma o nangata nan hunu ko neddo e kulle gottawte e yes joomu no bonna du sanne seni neddo yi alaamaaji majju seeda e mudum dogir loktoro heba faabe law ono hokko be habaruji ngala non himbe tindi taabe wuro gambe paama dum on torra ko nawal ka waawi wadude deni neddo fu faami gadana loktoro ndedu ko nan no wondo inde majjum to funa wallaji din no wawi hisede sabu na wallaka se yebama no wawi wadde bonondaji sanne no wawi du itude laru e neddo no wawi jaati warde joomu dun sabu nabi e himbe ummo law heba durude en nyawngu endam hese nyawngu
a pallier a la plupart des complications de ces pathologies.
Loktorore ni timia to enden ni der commune d'Assagou région Zender loktorore denden ni wala sage femme han debbo balliro rewbe gara be nude do enden ni der loktorore denden ni dundu waddi ko se rewbe worbe be enden kangonno ballira dum en dalila majundu ni fa handen waddi ko rewbe sire denden ni no jodo wuro be nude badu ni ko dum farritidde nani ko suweba mamman ardido federewbe denden ni sire denden dermun ni wi ko zaru bukar waddi firta dengal fulfulde.
To dama nan ne aka kasa
do loktorojo debbo on wadda dimnowo on kanko do projet gon waddimo gan o gollena loktoroden ko o wadi lebbi jeego o golle makko dari o darni golle den joni loktorodo di min gala loktorojo dimnowo baagoto sayni loktorojo gorko gon Karim Natar rewbe dun do kan saabi rewbe gala no gara loktorore no dima gan goriraabe mabbe gida gorko battobe duuda rewbe de min gidi gara loktorode dima gala no gara wuro be gondi be dima gada nido min gala loktorobe dubbe de loktorode
na likita sammo makada
Nafisa Saleni suka debbo no mo hubere do so tonden suka debbo odu ni fa handen dubi mudun laso e jena debbo odu ni fa handen ronana nyawtigu safare balebe e baba mudun golle de duni fa handen o woni mo wada handen wadan dubi sappo o heba ko o humtira hajuji makko o jogoro bibbe makko dido en kettino yewtere makko e nana Hadiza Hassan ko firta dengal fulfulde.
Safare nde gommi mbiɗo itta nde mi ronuɗum no e Abba an kanko du jahangal o yehi ton o ekkitoy ɗum e maggal gommi jogirade sukaɓe am seɓe gaɗi rafi jamu kan cawriranmiɓe kan fu e nyamu mabɓe e yaru mbiɗo itta leɗɗe nange ko tension ko lotete e ko sawara yaade ko haguyi sukaɓe nde mi yehi ley ladde mi hongan no guinan komi ittaɗe mi haɓɓanɗe no yarude luumo sonnoyde luumo gaya tan jahanmi nde meɓi kotta buuɗi keme nayi mi sooda ɗum ko ñamte jangore mum mi soƴƴito nder ladde ittoyde to tampiri ndi Allah de kikandi so fadama hanta fuu no hanta ngam hunde fuu ko gaɗanta sukama ñammu e yaru mum ko abbi ɗum wala andagal majjum toppama tampiri fuu ɓula ɗum
taabi ɗaynoya
gandurude heɓa mosola garbinol gol rewɓe nayeɓe gonno gaɗa to ende ni nder huɓere tawade enden ni waddi ko rewɓe huɓere tawade enden gonni cingi fedde e indirani gidannono to rewɓe ɓe duni fa hannden gonno bonƴita ñamru e kosan duni fa hannden waɗude cuku e ko nandi titta e fa hannden kulle moƴƴinoje ɓandu. En kettino yewtere Mariama Isaka kawjiɗo fi golle fedde de enden ni ko o wi'i ko Habibu Garba waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Mutun 81 muki
minen gada minen 88 sukkabe ummatore nogayo he godube laru jeddo golle kosam min gatta minen chonna kosam minen gada chuku minen gada nebban bujeteedan minen bayla nyamandejigo gollal gal min gatta gal minen ponditangal hakkune amin fadde lardube jahata no yilo der nange garki mabbe do kam burani be mojjere min gida min gi'a neddo der tampiri gal laru hana hune non ko neddo fodanta hore mum no wodi roobe gombe no gada golle de jobambe soka e mabbe cede e kol wobbe do no gada cioka ko mabbe gan heba ko firti muraduji mabbe de demun hana ni non ni
ato ciso na cikin gida da ba haka ne
layade ni no tilsi e juldo fu tawra bawde majum amma do ni fa hande no wodi nyalmotobe ceede cioda layare mu amma ga hebude andal do ko din alislamgal wi'i do majum nani ko docteur Boubacar Seydou Touré jon andal do laabi alislamgal wi'i gam famtinde himbe ko guruza hasumi waddi firtaade ngal fulfulde.
L'immolation des animaux
layaki no tilsi do neddo fu ngoduddo bawde amma mo wala bawde hana doldinde hore mum gam hande nimbe galano layono sabe Allah bi atana idun semtini dun ende layaki gam bibbe mudu no kalan tawidu nilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ko layino jawdi mawdi didi arandi do arti hirsude din o wiana o layena kendi hore makko e koreji makko dida biri dindu o wi fa hande o layena kendi sabe Allah hore makko e jama'are nde hebay layade fa nyande dargal amma nde ni gollo no yidi hojude nyamande sodude layari layo dun don basi fuwala der mo gam dun itete der jobdi makko dey mo wala no golla non de wi'i no nyalmoto layo dun don wala e lawolo
di vasme dans des problèmes.
Sudu sawartobe bande commune mudun ni der region Zender to enden ni jeddire wittine de enden ni gadi hawdune mu en gan yewtinaade hebude mosola sadoro maji gondi no kada golle godon no gade der cakantararde enden ni yaadu yeso hebu nani ko Zenadu Ado dekotodo arano e maire commune bande o enden ni wi'i ko makki Useni waddi firta dengal fulfulde.
Abude wonde yecci mana to
hunde ko wonno bonna berde amin woni Rafi Jobol itte e jangele dum godi ko min jile Rafi Jobol majjum du woni jahilare no tawa der mum cagal majjum wonbe no joba jangele mum ben no jiya golleji gonadi no wade wodi du andube ko sabi jangal no yobbe ben duuda na fakka mawdo ko tawa der mum amma der dum fu Rafi andude bingule da kunum filla politique no tawa der mum wobbe ganke bay njama ko e cuba kiji gaddi wittare di watta ko mbiya bibbe leydi to jobbu jangele mudum sabe cadaade de wadi ko min kawri baddi didde e golloobe beeto
na tare da sawra mambubi
alal bitido andan ni orgal garde national leydi Niger tawabe to andan ni garindogo komin geskeru region difa hambe be andan ni fa hande himbe boko haram gari kippiti dum en wadi duni fa hande goto maydo der garde national leydi Niger be andan nayo barminama goto duni fa hande hitaka andaka futo o fayiri der himbe boko haram warbe hippiti garde national be andan duni fa hande sappo e go o mabbe kan en bara wobbe duni fa hande goto mabbe barminama nangama no he jungu hanono min keberi habaru andan ni der derul andinore ministere du leydi Niger haliri dun ni dundu fa hande himbe jeddo tawdabe habbidane e himbe Boko Haram be endan kan du nangama kaborde dudde e lawol gol endan ni tetama e himbe Boko Haram be endan erol andinore ni har ko darta ko wode e ko bonna geseni endan awitirdiji e ko nandi titta der balde sappo cakitide lewru juin du endan ni erol andinore gol endan ni wurtinama go o lewru juillet tan du ujina didi e laso e didi der erol gol du ni fa handen dum holli wi ude ko awitirdiji gesele e kaliji nyamay agades e difa kulle endan ni bonni der majje sanne dunduni fa handen gan dum dara ko bodda dum heba mo sala majjum en kettino ko Rabia Maykano waddi firta dengal fulfulde.
Chagal naton dungu ko wonno wadde der leedi men Niger no kuje kewde hokko be habardo fi ko rento autorideji holli be bi se ndiyan darke fa hokkere wadi ko bonnata autorideji no wawi heewa hono misali region Agadez tawdama e chadalde enna der departement mo Iferwan ko watto hectare chapande jeddi to albacci awa kawonno ko bonnanda di enna fuddi kana won safareji wattama e mudum der region mo Difatu kondan hedde gudumare to enna ni wonno ko be go naati ko watto hectare chapande jetati dema jarneteka to kamanaje mawde bonnini non region mo nyemedu konna se hisama bobato ferete koy kawon ko naati der hectare ko to hemre ko laati du konna gawdon ko awa e mudum de andusima gobo endan kano woni dum watanama safareji region mo doso maradi tawa e zender do kay nanaka fu to bonanda dinga tafo
département Kirozerin ni der region Agadez hitani kede endan ni remobe albacce mudun ni no tawra sadon nan diyan ko yarna e kaden duni fa hande babatte bangudi no nyama awitirdiji mabbe di endan nani ko Ahmed Mohamed demo albacce no to endan ni ciro do endan ni ko wi ko Ahmed Fela waddi firta dengal fulfulde
kolle demal abacce fuddama e chadale ndiyam wala der leedi dom kadenda min kebay juwande mawde leno kuje gon ndiyam e hore mum woni wala bulli din do no njuti nani du babati no don torrude awa tirdi feyi ko boyay dun min kebi tobo ndiyam ko awa fa fudi dum babati nyamidum min gala safare ko wattanta awa tirdi amen dini nimbe fuddi golle albacce den de gere no watti seko secondaire mu gambatte Allah rafindi an tawado dun sabi komiden jama e gomnanti balla min keba nangande wadobe golle kalijeje de ibe kaja ndiyam birgiri jamani e safare gambabatti tawadi hikkadi no buri ba ko rawani dun dudde
mugla wanna danono
dalila tefode ni ko wada bunna mudum welto der mudum ni kan woni won wadda ko rewbe hande ni do limte sanne der ummotobe leede mu enno jaha leede tuba ko be gante fode ko heba ko humta hajuji mabbe der fi oduni fa hande rewbe be enden ni no giya sador maji kewdu misali rafi hokkede hakkeje mabbe dunduni fa hande ba ko de en dari no wodi labi joddinaadi hawjidi fi o enden kettino yewtere Paula Pache OIM Tunisie e Alamin Washa ko firta dengal fulfulde
L'immigrant c'est d'abord
dillo wando leydi he leydi bi adama no hano neddo fu neddo no bayludo no kure jonde mu yehi leydi gon nader redu leydi din der himbe dillo wambe no wodi erobe dubbe dillo wambe ngante fuwa golle heba ko firti muraduji mun firta muradu koreji mun kile kewde ibe gi asadar maji kewdi der dillu mabbe na wakkatiji gondo be gadante mardi bondi e ko nandini na bittinol himbe dillo wambe der guika fedde deni no woni no mija ko gurna lobban no heboto do golle himbe dillo wambe
bon gouvernance de la migration
dume wodi der fi har ko darata rewbe e cukabe en ummotobe leede mu en no jaha leede tuba kobe be
les droits de l'homme
hakke bi adama no tirsi dartini himbe dillo wambe be no wodi hakke ko fero diri he himbe gere kan woni himbe dillo wambe deni be gadi leedi janandi be gala lawol ko wadata cubaki na be nata der filla politique leedi din to be tawadum sabi be gala ta kurbi leedaku dum kan wadim himbe politique ko kay sembe e himbe dillo wambe sabi be bawta dani be balla fu der cubakiji ga etedi do fi himbe dillo wambe mi do mija ko jehol yeso kebangol gol dubi ujani de no gay didi idum wodi nafaka neddo fu ta acci gada
no wodi labi joddinaadi gan renude hakke rewbe ummotobe leede mu e no jahle
no wodi pelle kewde daraniidi hakkeji bibbe adama hano labi seri aji no godi kawjidi hakke rewbe dillo wambe he labi seri aji daraniidi hakkeji himbe dillo wambe gombe no golla he pelle leede duniya gondo deni hakkeji mabbe di fedde OIM minen gollida e ardibe leede gan nangangu gomnati doko renata hakkeji bi leede fu no labi seri a holliri dum fa yotto der jonde mun leede yasi
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kalangu hannden ɗo ɗon kokkol habaruji meɗen ɗenden timmata de ɓeydake seɗɗa Asumana Shina waran ho ittina habaruji muɗum e hawsankore studio kalangu Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ijena FM.
Studio Galangu.